Dumelang, ke nna Sello Mokoena, molekgotla wa Democratic Alliance Masepaleng wa Dihlabeng. Democratic Alliance Masepaleng wa Dihlabeng e kopa hore ho nkuwe bohato bo potlakileng ho lokisa pherekano le taolo e fosahetseng sebakeng seo ho behwang mehlape ho sona e leng Comonage. Re tla fana ka leano ho Lefapha la Ntshetsopele ya Moruo wa sebaka ho tsosolosa dibaka tsa ho fula, ho theha tumellano e hlophisitsweng ya rente le tshehetso ya balemi. DA e tla netefatsa boikarabello, polokeho le tshebediso e nepahetseng ya di-commodities molemong wa setjhaba sa rona. Re a leboha.